mfano, huruma zako hazina mwisho. Nikitazama maisha yangu yote ni juu yako.
Good and your mercy endures forever.